kesho. Ipo siku na mune silali bado naso, na mini ipo itakuje ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja
yatapita,
hey,
yata.
Mlo kutwa mara moja
yatapita,
hey, yeah, yeah,
yata.
Ado tunajikongoja
yatapita, yata.
Usijihisi umerogwa
yatapita.
Nilijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza, nikajaribu mara pili wengi wakasema nacheza. Mara ya tatu marafiki wakanzeveza, mara nne hata kabla kuanza nikateleza. Mara tano nikafeli wakanibeza, wengi wakaniambia siwezi faulu bila ya fedha. Mara sita nikasita nikasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza. Mara saba mambo yalijiongeza, kila ninapanguka nainuka najisogeza. Napopata kidogo na kiwekeza, maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man, now I rise up. King down the jungle, always keeping my head up. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world, now
ipo siku na muda, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na muda, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja
yatapita,
hey,
yata.
Mlo kutwa mara moja
yatapita,
hey, yeah, yeah,
yata.
Ado tunajikongoja
yatapita, yata.
Usijihisi umerogwa
yatapita.
Hoda
yata.
Najua unapata tabu sana, wanakutukana. Ifikirie kesho yako, achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana. Haya maisha ni vita, yapasa kuyapigana. Hujapokea mshahara, jikaze bwana usilie. Ongeza sana kazi na sala mama ntilie. Maisha ni mapambano halisi, sio nguvu ya soda. Usisubiri ugeuzwe punda ukabebe powder. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda. Dua zangu ziko nanyi, mama zangu wa mboga mboga. Unapitia mengi ila mamba ya endi. I can, I must, I will come a man. Fundi get it, piga kazi kwa bidii ukweza kesha. Unaweza kuwa maji modeu jema balesa. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world, now ipo
siku na muda, silali bado naso.
Silali
ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na muda, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja
yatapita,
born to be successful, and no one is born to be a star. Hakuna kinachoshindikana. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself.